piga haircut, tuta shine, tutakuwa fresh, tuta piga pamba, tuta ngaa, tuta smoke, tuta drink, tuta fight, tuta piga haircut, tuta shine.
This is a very day, experience day. We switch the mood on for mood of a better day. Like your back day on a weekday on the beach bay. You chill in the hood, so good like a deep bay. Yo, nime chill na meditate na hit a map. Bado na safiri na dedicate kwa good map. Tuko fresh tu na party na masela. Moshu na flash tu na pop na mamwela. Tuko kokoriko jogo wanavuta kiko. Bado diko liko jiko ni zawadi kwa my people. Wapo wengi wengine wana please baby. Wengine wana chana mizuka bitch is a reggae. Mina chana kila ngoma ya mwanangu. Biti kibana na tembea kama zangu. Baby baby anachana amevaa skuna. Yupo Carolina kuna vanilla na chuna. Party people wako ready kwa kupap. X to the beat and hip dani ya hop.
Tutapiga pamba, tutangaa. Tuta smoke, tuta drink, tuta fight. Tutapiga haircut, tuta shine. Tutakuwa fresh. Tutapiga pamba, tutangaa. Tuta smoke, tuta drink, tuta fight. Tutapiga haircut, tuta shine.
It's all engine, hey.
Tutakuwa fresh.
Amesha bariki Mungu tangu kitambo, yeah. Washtue jamaa ndugu na watu wako. Furani kuweka uchungu wangu kando. Huku pepo na beba rufu ya manukato. Bebes na nkisi ye, yeah, nanukia sana. Na jikoni atulizi zinaponukia nyama. Na machiza tuigizi tunachukia drama. Mikato ni mingi naweza tupia pamba. Wala kuna tafujo wametulia wana. Kwezi waza dunia siwezi mchukia mama. Haina bambamba, mwendo wa action. Tunangaa tujali kwenda na fashion. Na tuna passion, tunafanya bila woga. Kau socialize, masela, tuna log out. Kinywaji ni whiskey, mixer ni soda. Spendi cheza mziki nikiwa sober.
Tutapiga pamba, tutangaa. Tuta smoke, tuta drink, tuta fight. Tutapiga haircut, tuta shine. Tutakuwa fresh. Tutapiga pamba, tutangaa. Tuta smoke, tuta drink, tuta fight. Tutapiga haircut, tuta shine. Tutakuwa fresh.
Tutapiga pamba, tutangaa. Tuta smoke, tuta drink, tuta fight. Tutapiga haircut, tuta shine. Tutakuwa fresh.